changu wanga vinyimba Obongo nange bwanzi ruse Ningali koche yebigise Mukunja wa mwegambi tamu Uchambi omya vinyimba Obongo nange bwanzi ruse Ningali koche yebigise Mukunja wa mwegambi tamu Musajja obuchamba wasa Wemwanda biransu seko Lulina limu wana na ye Yafuse wakatuba giro Mwandi mugambi na vireka Nende mokuzunga nyousimo Wesebo kunji gaiganya Joli alinache yandabako Munange kwenda limfira Ya ingira mbenyamiza Kubaya manya wanyinula Olunaru mianze nakamara
Mwamunga jiti wa maramu Mwamunganya mubyo sarao Shavuli dwanange gwendeta Ukumponji chivaro Mwamunga jiti wa maramu
Chitiwa change chigwao Ulumfirwe nubu wangazi Wesegwe mfumbi waka Bachuka nyimba tusewa Kacha kajabangu polese Kulia kuraba na asunga Obando perwa mune vitali Uruarunga miyali verani Nabuli lila ni mwole mwa Bulichi mune yegana Nukukaba na kaba Nabanga buba waite Pima pima muwentu se Jetu wabanga lugendo nyo Natoku ugulwe mbera Bandi wanga bamu wabia Oh oh Simanyumu kazi ya nchao Ikaka timba gambe ntia Nekubukona koeyo Ndabanga gwebale ingesa Na yate chikuru ya mbalamu Yatenga ekolo usoro Nchabulutwa nange kwendeta Yatenga vaya zene vemengula Natukiridwa naba ise Uliaya gala na achama Naba mne batuzako Mbubanonye sezwe mbandeta Naba ndine babetika Nchawaye uwe anajao Ulaba nange jempitira Umukazo mtufu ya mbulayo Nazoro semu biembulira Te wandigo guvindi guafua Wene matumbi nembi kuka Mtu wange wa maramu
Mbamu majiti wa maramu Mbamu nkanyamu vyo sarao Shavuli dwanange kwendeta Ukumponjichi uvaro Mbamu shijiti wa maramu Mbamu nkanyamu vyo sarao Shavuli dwanange kwendeta Ukumponjichi uvaro Chabuli dwanange kwendeta Okumponye chubaru
Kwenye misa Nesonga muno javako Kifuse ya kulimbe Ndowooza zange zawuguse gwe neebisa kakalubye njula okusitula obuliri nange embukube gyazaalwa nawulidde kombo baamulabye ali mu mbalwa ali mu kutiguka kale ewulira gyakomera. Obwana bwange bwabyanza okubunziriza kyamulema oba aliko ne gyabugaba bulangirwe bye bwalidde oba ebikyamu byagwawo lekanga kunsirikirira ndaga obusungu obutya neetonde nga bwe gwansinze laba nnonoolibwa mbiina nga bwe banyuwa abatejjukana ng'eyakalaba bw'abeera ye bw'alina okusaakiriza oyo akyewagaane bamubuuza nti ng'omukazi omunonyi n'agaana kikyokolawo ekiddirira wano abamu bapanga mutwa ndaba nkumu ne beezooza n'abulambo yattiddwa n'eggwanga mutye n'ebiguka n'alongowa atera atuuke olaba abasajja b'okyamayo ng'omukwano gwamulumye n'azoolokana n'akunama omuzannya n'ebigambo he abandi ne bawoowoola n'olaba amaziga bwagayowa balala bweyenyiwa eby'ensi kuttiŋŋana kwe kuddirira
bamumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwuubaalo bamuwuliza nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwuubaalo okimanyi wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwuubaalo.
Zotaisa nze yange mweti nebulayo okundaga omutuufu kyakulema kyekubiira kususeeko okunsasa obutuyenkya n'olweggulo ne nneekebera buli wembeera ne zimpitamu ne bwe neegumya byagaanye pulaani zange zentegeka yazinziriza dde emabega n'ebipya kati byampitako mu rivansi mwentetenganyiza nange kwe nali nfiira yanfuukira dde kyennyamisa obuweke bwe nnako kati bwe mmeketa lwaki mukwano gwange tonsonyi
nakumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwuubaalo bamwenkanya nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwuubaalo okimanyi wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwuubaalo okumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo kyabuliddwa nange gwendeeta okumponya ekiwuubaalo okimanyi nti wammalamu bamwenkanya mu by'osalawo.
www.mp3ugandanmusic.com